Radio Pulpit, 657 AM.
Sekuyileso sikhathi ke mlaleli lapho sithi khona ekuseni kungolosihlanu mphatlalatsane. Ngilithatheke leli thuba mlaleli ngibonge uBahle Nhlapho ukusibusisa ke ngaleli thuba. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke aqhubeke nokukwandisela. Mlaleli siyaqhubeka ke nokubonisana ngezwi likaNkulunkulu. Namhlanje ke ake sibonisane ngobuze benhlanhla yababi. Ngoba kwesinye isikhathi siye silingeke mlaleli size sifise ukufana nabo. Abanye bethu nemikhuleko yethu ibisiyashintsha. Sithi uNkulunkulu waye ebandlulula kangaka. Mina engimkhonzayo njalo nje. Akucaci impilo yami mlaleli angazi noma ngiyaphambili noma ngiyemuva. Kungani uNkulunkulu abusisa ababi na? Banezimoto zakanokusho, bahlale ezindlini zakanokusho, badla izambana likapondo, kepha amakhonzi uNkulunkulu. Mina engimkhonzayo, engizihluphuka enkonzweni ngaso sonke isikhathi, ngimpofu. Yileso silingo kwemlalelo esibhekana naso nabantwana baNkulunkulu ngokunjalo njalo nje bahudula izinyawo uma baye enkonzweni ngenxa yokuthi ababona ukuthi umvuzo wabo ukuyenkonzweni yini. Ngoba abanye siye siye enkonzweni sicabanga ukuthi uma siye enkonzweni uNkulunkulu uzavela athi tiqi ngezigidi zamarandi, siye enkonzweni avela athi giqi nazi imoto zakanokusho. Bese siyashisithi, hayi uyabona ngikhonza uNkulunkulu ophilayo, uyabona uNkulunkulu engimkhonzayo, hey uNkulunkulu kwasha kwacima. Mlalela kunjalo. Ake sizwe ukuthi ke lo mlobi waleli hubo uyibeka kanjani indaba yakhe ngobuze benhlanhla yababi. Amahubo 49, ke sithi uqala ke laphayana kokuverse 1. Sehle nayo ke mlaleli. Akathi ukusichazela ukuthi yena uyibona kanjani impilo yakhe nempilo yabanye abangamkhonzi uNkulunkulu. Verse 1. Yizwani lokhu nonke nina bantu. Bekani indlebe nina nonke enakhileyo ezweni. Abantu kazana nezikhulu, abacebileyo nabampofu. Umlomo wami uza kukhuluma ukuhlakanipha. Ukuzindla kwenhliziyo yami kuza kuba ngokokuqonda. Ngiza kubeka indlebe yami kuso isaga, ngiphenye imfumbe yami ngehaphu. Bengiza kwesabelani ezinsukwini ezimbi, lapho ububi babangizingelayo bungihaqa, labo abathemba imfuyo yabo bezigabisa ngomcebo wabo omkhulu na. Umuntu angemhlengi umfo wabo, angemnike uNkulunkulu inhlawulo ngaye, ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu. Akunakuphela nanini ukuba aphile njalo angaboni ukubola. Mlaleli, kibusiswa leli vese lithi, ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu akunakuphela nanini. Lapho ukuthatha umphefumulo womuntu kule insuku esiphila kuzona kuyize lesemlaleli. Umuntu uvela athatha umphefumulo womuntu ngento encane nje, awususa umphefumulo womuntu engazi ukuthi ukuhlenga umphefumulo womuntu kubiza kangakanani. Ayikho imali emhlabeni wonke engakwazi ukuthenga umphefumulo womuntu. Umuntu ongaqondiyo, umuntu oyisiwula, umuntu ongahlakaniphile uvela uthatha umphefumulo ngenxa yokuthi akaqondi ukuthi ukuhlenga umphefumulo womuntu kubiza kangakanani. Mlaleli, kwabiza impilo kaJesu. Kangangokuthi iBhayibheli lithi ke umhlaba nokugcwala kwawo ungokaJehova. Wena awunalutho, kepha ukwazi ukuthatha umphefumulo womuntu. UNkulunkulu wabona ukuthi umphefumulo womuntu ubiza kangakanani. Kungahlanganiswa izimali zomhlaba wonke jikelele zibekwe la ukuze kuhlengwe nje umphefumulo wodwa, ayikho enough leyo mali leyo. kepha uNkulunkulu ngokuqonda nangokuhlakanipha kwakhe. IBhayibheli lithi wathumela uJesu emhlabeni. Wena ke manje uyini? Yokuhamba ukuthatha nje imali emntwini ukuthi hambe yocisha omunye umuntu, hambe uthatha umphefumulo omunye umuntu. Kubonisa ukuthi ke awuqondi, awuhlakaniphile, awubhadlile la ekhanda. Lalela kuverse 8. Ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu, akunakuphela nanini nanini. Verse 9. Ukuba aphile njalo angaboni ukubola. Verse 10. Qha, uyakubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa, nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku ziyabhubha. Mlaleli, akuqali ngawe ukubulala umuntu, ukuthatha umuntu. Ake ngibuzeke, baphi labo baloko beqhubeka babula nabo futhi sesihamba phezu kwabo. Ngakho ke vula ingqondo, uhlakaniphe, wazi ukuthi nawe futhi uzoya lapho uyisa abanye khona. IBhayibheli lalithi ke uyakubona ukubola abahlakaniphileyo bayafa, nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku ziyabhubha. Imfuyo yabo bayishiyela abanye ukucabanga kwabo ukuthi izindlu zabo zizakuma kuze kube phakade, nemizi yabo ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amazwe abo bawabiza ngamagama abo. Kepha umuntu nokuba enodumo akayikuma, ufana nesilwane ezibhubhayo. Lendlela yabo ingubuwula babo, balandelwa ngabavumela umlomo wabo. Baqhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu. Ukufa kuyakubalusa. He, ukufa kuyakwenza njani? Kuyakubalusa. Mlaleli, ukwabona umuntu ahamba ethuneni kumuntu angaseke emhlabeni ayofuna izinhlanhla, kuchazani ke lokho? Ubuswa ukufa. Ukwabona umuntu ahambe aye emntwini ongasekho, mlaleli, ayofuna izibusiso. La iBhayibheli lithi ke ukufa kuyakubabusa. Abaqotho babusa phezu kwabo ngakusasa. Isimo sabo siqedwa yindawo yabafileyo. Bangabe besaba nandlu. Kepha uNkulunkulu uyakukhulula umphefumulo wami esandleni sendawo yabafileyo. Ukwangimuza umuntu athi, hayi, sonke siyafa, sonke siyemathuneni, sonke kusizana ukhonza uNkulunkulu. La lo mlobo walelo hubo uthi kepha uNkulunkulu uyakukhulula umphefumulo wami endaweni yabafileyo. Mlaleli, iBhayibheli lithi umuntu odlula emhlabeni ekhonza uNkulunkulu akafi, uyalala. Kepha umuntu ongazani noNkulunkulu uma endlula emhlabeni uyafa lowo muntu, ngoba usalindele futhi nokufa kwesibili. Manje lo mlobo waleli hubo akakhulumi ngokufa kwasenyameni, kepha ukhuluma ngomphefumulo wakhe. IBhayibheli lithi ke kepha uNkulunkulu uyawukhulula umphefumulo wami esandleni sendawo yabafileyo. Ngithi kuwe mlaleli, uma ungandlula ungalungisanga indaba yakho noNkulunkulu, singawakhanyisa amakhandlela ayi-7 sithi sikhanyisele indlela. Cha mlaleli, umuntu uyazilungiselela yena esaphila, asadla nhlavana. Ngeke sikwazi ukukulungiselela thina. Nanoma singakhuleka sizile 40 days and 40 nights sithi uNkulunkulu mamukele, cha mlaleli, wena othatha isinqumo usaphila, usadla anhlamvana. Uma usundlulile emhlabeni, ifayili yakho iyavalwa. Sekuyoba indaba yakho noNkulunkulu. Nanoma singasho sithi hey, soyingilozi yethu lapha ekhona, sivele siyikhohlise mlaleli. Izwi lenkosi alisho kanjalo. Hayi ke, njengalokhu useseseduzane noNkulunkulu, sathi uma sikhuleka, sikhuleke vaye yena. Mlaleli, sisuke siyikhohlisa nje kwaphela. Lalo mlobo walelo hubo uthi ke, kepha uNkulunkulu uyawukhulula umphefumulo wami esandleni sendawo yabafileyo, ngokuba uyakungamukela. Verse 16. Ungesabi nxa umuntu eceba. He, ngitheni kuwe mlaleli, ngithi siye sifise nanokuthi sibe njengabo. Nemikhuleko yethu iphinde ishintshe futhi. Ya uNkulunkulu, ngamagama uyangisonda mina akunalutho ngiyahlupheka ngidla embuya ngothi kukhona abadlizambana lika pondo basibukelela phansi kwesisikhathi umuntu mathi noma ekhuleka athi uNkulunkulu abantu bahleka wena abahleki mina ngoba mina ngikhonza cha mlaleli mawungashukunyiswa izinto ezenzeka ezweni esiphila kulo lo mlobo walelo hubo uyazizwisisa uyaziqonda mlaleli uyazi understand usethi ke ungesabi nxa umuntu eceba nxa ubukhosi bendlu yakhe banda ngokuba ekufeni kwakhe akayokuphatha lutho ubukhosi bakhe abuyukwehla naye noma ebusisa umphefumulo wakhe esaphila futhi abantu bekudumisa ngokuba uzondle kahle nokho uyakuya esizukulwaneni sawuyise abayikukubona ukukhanya naphakade umuntu onodumo engenakuqonda unjengesilwane esibhubhayo mlaleli ngenxa yesikhathi ake ngithathekele lithuba ngiliphinisele kubahle bahle intambo sekwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.